zinywedde mwe chenge, ezange zinywedde mwe chenge, zinywedde mwe chenge.
Oloti manyi je bazikula na yezange,
zinywedde mwe chenge.
Abazimba mukula kula nena yezange,
zinywedde mwe chenge.
Abakole mbaga mwe balege na yezange,
zinywedde mwe chenge.
Alawerera chakabi nyo na yezange,
zinywedde mwe chenge. Zinywedde mwe chenge, ezange zinywedde mwe chenge, zinywedde mwe chenge.
Okay, chirabika bachindoga chitambo, wesigumira nkankana echintu chijja ne chinyambala chikambwe chingamba lwachitomira atenange sisobola kuchiwakanya kubanga bibera binkolera abeyo echitambo muchulira. Mujulira abadugazize meza muchulira chitambo nga chikaluba.
Oloti manyije bazikula na yezange,
zinywedde mwe chenge.
Abazimba mukula kula nena yezange,
zinywedde mwe chenge.
Abakole mbaga mwe balege na yezange,
zinywedde mwe chenge.
Alawerera chakabi nyo na yezange,
zinywedde mwe chenge. Zinywedde mwe chenge, ezange zinywedde mwe chenge, zinywedde mwe chenge.
No name on the bed,
zinywedde mwe chenge.
Chikola teri ankase, chia kalide bula mubwange teri ampoze. Uja kufateri chori na kankulinde mkulo nsange yone vivyo. Busebe mira bie mira gachari mabaka kwa teri nda bobe afuge. Bobe afuge, pate nyume, dansi molie, wanangolo, obamba kubebola.
Chacha bende, mwechenge,
omodido,
ezange zinywedde mwechenge, zinywedde mwechenge.
Oloti manyije bazikula na yezange,
zinywedde mwe chenge.
Abazimba mukula kula nena yezange,
zinywedde mwe chenge.
Abakole mbaga mwe balege na yezange,
zinywedde mwe chenge. Zinywedde mwe chenge.